sola kamilishe mama. Tafadhali Mola mwambie milele anichunge minisicheza mama. Mashetani sinivamie. Chuki wivu tunakutesana. Linda kwako siwasikie. Kwa nini hatuwezi sote kupendana? Woi, wacha niwambie. Labda si wote wenda zimu. Labda lana yetu pesa. Kesho kipoteza kila kitu. Dunia mzima itakucheka. Wanaomba tiliweche yangu sumu. Wabaki wao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu. Asahau walivyonipenda. Ona hayo ayayayayaya. Oh haya wanawasi watu hawa. Ayayayayaya. Na binadamu kageuka mnyama. Tunaongezea nini bidii na roho ya mwanadamu aitosheki yake. I'm sorry if I never made you happy. I can't be there for everybody. It's easy to see. Wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. Why man so money minded? You wanna take from everyone. Manage man society. Uoni haya kuivunja familia. Hamna utu ni kujipigilia. Uhoi binadamu wote mmegeuka hayawan. Ayayayayaya. Uhaya wanawasi watu hawa. Ayayayayaya. Na binadamu kageuka mnyama. Hayawan. 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 Fresh number Mungu mtete. Maneno ya yasiniumize. Mfanye sugu wewe, yeah. Wakitrai kuntisha.